moɗo e gari kon ɗo kettino habaru sukaɓe matore e studio kala goddanta on kecciro mona ko o habaru o Aissa maddede monde Abdoul Mouni foof mo Abdoul
jamnoa leke Aissa habaruji ɗi e gaddanɗen sukaɓe ummatore wonɓe no hettinano en asoye o
nder habaruji ɗi hannani min puɗirede jango de yonki yaari dow cuɓakeji ko ɗum fawi waɗugo dow lawol ɗiɗaɓol horaku leydi min jeeha e wuuro doso min giya sukaɓe ummatore keɓuɓe ekkintinoje dow joƴƴinde jonde jam e hakkillo fukkingo nder yewtere pindinol meɗen min jaha e nder gallure zender to ɗum suuɓi sukaɓe ummatore ɓe gaɗana ekkintinoje gam ɓe gadda balla mabɓe yaade e cuɓakiji ɗi enda hana wakkati mumen kantiranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli bannira fako den en ni min jaha e nder wuuro Dioundiou nder région dos to sukaɓe janngoɓe burti ñande talata 16 lewru février ko witti ɓe kolli mettol ɓerɗe mabɓe dow banniraɓe mabɓe ko ɗum wari ille 9 lewru février hitan duuɓi 1990
non jaati waɗi Aissa cukaɓe ɓeydu ni ɓe jaari ɗerol boytali mabɓe ton andanni ɓe kokkoyi perfet Dioundiou ton andan nani ko mamman suraji ardiɗo fedde jinganore hakke sukaɓe janngoɓe ɓe endan wi'i ko fadel allu waddi firta e ɗengal fulfulde
jeenayi lewru février ko hanna min burto woni min burtaki ɗum saabi hannene min burti min gaɗi yaade mi enda min tawa kana joni dammugal préfet on enda kano woni préfet omin jeeyɗo wiya o wala ɗon deko toɗɗo makko kañum woni ko wari jaɓɓitimin min kokkiɗɗu honon kalki komin muuyi hono min kolla préfet o fof o hooƴi aadi o yettinanto muɗum eley komin ƴamini woni minin goodi saɗanomaji sannene janngirɗe amin ɗe goo kay guinandan taabeto jotte heƴanaymi ƴeɗoɓel majjum minen jiiɗi min keɓeleyde konan hono ñegueje waɗe fa heewa ka senda minen jiiɗi courant e hoore muɗum woodi ko ɓuuri fuu saɗɗude ley majjum woni l'école amin ono foti manggo ni fof o waɗnaka kogu no hani mawɓeɓe enda miccitomi daara
moƴƴinananiusiteprobléme
Aissa jango mo Allah yaari cuɓakiji tewtewru ardengal leydi lawol ɗiɗaɓol yaate waɗo e nder leydi meɗen ponnowo leydi o du ni altine bittiɗo o enden wari doso to himɓe partiji tawaɗi e laamu heɗi gala e laamu kam fuu e himɓe partiji ɗi tawaka e guɓal partiji fuu enden gaari to enden ni gam hettinade yilaru firta ko e ko ardiɗo o enden wonno waɗa
non noon bannira tami kettino ko Nuru Kaylou Amadou suka ummatore garɗo nder hawrine den enda ko o haalani bannimen awsi Abdourahman ko ɗum firti ɗengal fulfulde
komin kollata sukaɓe ummatore woni kinno ɓe pukkina hakkilloji mabɓe hande nde leydi ndi yaari yesso no ummatore nen nde soƴƴitoraka caggal du fa handen kamɓe wotuɓe ɓenno ndenne seni cuɓaki kin wooɗi fuu ummatore noon seni ki boni du kamɓe no ɓe kinno e wattude hakkilloji mabɓe mo hen noon fuu wadda balla mum heɓa cuɓaki kin waɗa ley jam e sewo nder tewtoɓe laato horejo leydi ɗiɗo ɓen fuu keɓuɗo fuu leydi Niger ni heɓani woɗi du yaadu yesso ɗum latanto Niger
ko yemmuɗum
ɗo nder gallure ñama gueƴƴire wittina ni fedde yaali waɗani sukaɓe ummatore rewɓe kamɓe sappo ekkintinoje dow silma harko darta joƴƴinde jonde jam
non jaati waɗi Aissa studio kala nguni yehi ton enden to sukaɓe ekkintinaɓe gaɗol silmaji ɗi enden nani ko woɓɓe mabɓe mbi Olivier Assokba vi ko waddi firta e ɗengal fulfulde
ɓe gonnano sukaɓe rewɓe sappo suɓaɓe nder reedu leydi kañum e gallure ñame ɗo endan kañen woni ko gaari kawri e jande waɗande nde endan e nder jande nde soɓe timminide ɓe jahan noon ɓe gaɗa silmaji ko latidi kondan koro muɗum woni yaadu yesso sani Ayuba goto e sigiliɓe jande nde endan o wi kamɓe sukaɓe rewɓe endan ni ɓe fuu eɓe tawda e sigilaji mawɗi ɗiɓe jiiɗi ɓe kolla
ɓe
fuu ɓe ƴewtinake ɓe gui'i dow koɓe kaani waɗude debbo fuu no woodi ko janga tawi ko dowmu waɗa silma holla
ko muya heɓe e jande nde ni wonno wadde ɓiɓɓe leydi fuu gadda ballagaji muɗum e bayle ko hani waɗama hara jikkuji e jondeji himɓe nani ko sukaɓe rewɓe yogaɓe mabɓe kaali
je tramine dow garbinol sukaɓe kaw woni imi golla mi waɗi silma dow majjum ko watta ko e himɓe pirto anna no ɓurnan cukaɓe ɓe enda wontori ɓe ballire ɓe ɓurto garbinol gol enda no ɓuri ɗum dogga ɓe
jeti
no tiiɗi neɗɗo fantina himɓe nder ko tawa misali deɗu yani i neɗɗo naade ɗum hulcina neɗɗo yofa hoore mum imi yiɗi himɓe ɓe paama kono woodi himɓe yiɓɓe wallirde ɓe mi iɗum woowi warde hi'a ɗum saabi ko imi yiɗi moɗum wari himuɗum fuu wurto haala
silman laato hunde tugorno endan e dow yoltugol hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe nder leydi ndi endan ɗum wonno hon toɓɓere hawtande kamɓe sigiliɓe jande nde du eɓe daara ko watta ko tawi jangina ina be endang ko hebi dun endang bibbe leydi nawtor ke dun fasane tewtol laamu ko watte jango noga e go lewru février don der leydi men Niger cukaabe jangobe l'école be arrondissement arrondissement mo zender kay won ko suba gam batte andinede e wattede der fi ko dalto gollande commune on dundu konna fedde etene nagari kanyum won ko subibe
ce je dois être
fi jono ko neddo fu haani waawude no wodi nimbe wiobe ko suudu seni no soda no wala no wadira golle mun no wodi min pami jon o ko wana nonnon ko wiite demokra polidum no wawi wadde be pama e accude woldeji tukako ko hedana hunde foy
e enfantine
le jeu il nous a
fignongo e kintini min do filani cubake wadirte gollal seni suudu kite delegue be e merube min pammina ma dume woni gollal conseiller be e wakati mabbe kejana hautade e peccugol nokkuje mabbe
do fi cubaki enda dum wonno lawol demokrasi lobol e do hojugol dabareji kanyum wonno ko sukabe enda jangina fawodi jangino mabbe Suleiman Abdou Djippo
au début oui
e fuddo dane o dun tidi amma ko boyoyi dum hoyi der gollal hepata chadale nimsital wala lemun sanne gam andal no tawa hunde ko mawni dun
c'est très important
jandeji goddi wadama e do fi ko darto hakkeji bibbe adamaabe kanyum yewtereji goddi ko sukabe ngatna e do fi cubaki gure kanyum e der rejoji e keru leddu ko na fu no cubaki mun yartu
joni kuma sai men nata der fijo cionnul balli
ay sar ko darata ni fijoji cionnul balli den dan ni sai biyan ko talata sappo e jeegon lewru fevrier hitano dubu ujuna didi e laso e go on fijoji lata bal ta fa kuppo liga kulobuji le tuba ko be fudda kulobuji latobe bal nyenyube der fijoji bitidi di en dan kan laso tati e sappo e jene tawa der fijoji di anda aisa fa handen du ni laso e jene lewru ma hitano dubu ujuna didi e laso e go latol bal cakitingol ta fa kuppo en dan wadote to anda stade attakur leddi istanbul aisa ko biyata hetina ni be en asawen o en dan ni har ko to fijoji cognol balli di andani kan woni ko club ke udo jalorgal kanko du yahata to fijoji teful coupe ko UEFA ko wadete hitane du ujinaji didi e laso e go o yaade hitane du ujinaji didi e laso e didi
nonnon bannirawo fijoji hikkadi andan talata di puddi di latol didi woni du wada Liverpool hebi jalorgal do Leipzig didi mabbolu PSG kandu hebi jalorgal do Barcelona nay igo o alarba jangor mudum Dortmund hebi jalorgal do Seville tati imma didi Porto kandu hebi jalorgal do Juventus didi imago do men kantani o habaruji amen kuska o mator meti ketnaki on ketini men de on gidi ketnago habaruji on do la rt 3 didi imajo on jobata budi bagot sai jangudi on kiyari